Maandalizi na matayarisho ya siku ya mtoto wa Kiafrika duniani, almaarufu The Day of the African Child, ambayo husherekewa tarehe 16 Juni, yaendelea kufanywa hapa Ruben Center, kwani sherehe itaandaliwa hapa. Bwana Christopher, ambaye ni mchoraji maarufu, aelezea kuhusu siku hiyo.
The Day of African Child, kitu itaende gale, brings mingi za watoto na zingine one, ni nini maybe wamepata, ni nini wanaweza improve, ni nini maybe hawataki. Hii ni kitu pia inasaidia world. Walikuwa na mtoto wa Kiafrika maybe ametengwa sana, so ndio maana kama watu wa IGADE wajaribu kuona chenye wanaweza improve na chenye wanaweza toa kwa huyu mtoto.
Aidha, mwenyekiti wa kupanga mikakati ya hafla hiyo hapa Ruben Center, Bwana Benson Kagwima, alielezea kuhusu ratiba ya hapo kesho.
Hapa Ruben Center tumekuwa tukisherekea siku ya mtoto wa Afrika duniani, na tumekuwa tukifanya kwa sehemu mbili. Kuna sehemu ya kwanza ambayo ni shule, na sehemu ya pili ambayo itakuwa masaa ya mchana ambayo tutakuwa tunakutana sisi wote kama wafanyikazi wa Ruben Center kusherehekea mambo mengi ambayo tumekuwa tukifanya mwaka huo. Kwa sherehe ya asubuhi itakuwa ya watoto, kutakuwa na burudani kutoka kwa watoto, na pia tutaweza kuwatuza watoto ambao wamekuwa kifanya vyema shuleni, ikiwemo upande wa michezo na pia upande wa masomo. Na hapo ndio pia tutaangalia theme yetu ambayo ni siku, ambayo itakuwa ni mambo ya digital world, ama ukitaka kuisema kwa kimombo unaisema ICT. Sasa hapo ndio tutafunza watoto madhara ambayo yameletwa na kompyuta, na pia umuhimu wa kompyuta ambao tunaita the good, the bad and the ugly. Baadaye tutakuwa na sherehe ya mchana ambayo itahusisha wafanyikazi wote wa Ruben Center, ikiwemo walimu wa serikali, na hiyo itakuwa ya kutuza wafanyikazi ambao wamekuwa kifanya kazi yao vyema, na pia kutakuwa na vipande vingine vya kutuza mavazi, mtu ambaye amevaa mavazi mema, kwa sababu pia tutakuwa tumevaa, tunaambia wafanyikazi wetu hapo kesho wakuje wakiwa wamevaa mavazi ya Kiafrika ili kusherehekea Afrika.
Huku pia wakiongelea matarajio ambayo wanafunzi wa AEF yafaa watarajie, ikiwemo kujumuika na wanafunzi wa shule zingine na kufurahia, kwani kutakuwa na michezo mbalimbali.
Kesho watoto watarajie kutumbuizwa, kutumbuizwa na puppets. Kesho watu watafanywa face painting. Kesho watu watafan waimbe kwa uwanja wa dance. Wani kesho hakuna kusoma. Kesho tu ni siku yao. Pia watakula. Kuna wale watapata zawadi, na kama watapata zawadi kesho, hiyo siku nyingine watapata.
Expect few little treats. The day is a bit special because I am an African child, so the day should be special to me. I hope there'll be nice food. I hope I get a chance to participate in some of the games and competitions with my friends. I hope to see some things that will bring joy to my life. I hope it's just a day that we can relax and be children, and we don't have to worry about learning anything. Fun day. That's what we can expect.
Kurugenzi wa kituo cha Ruben Center, Bwana Frank Oshea, alitoa maoni yake kuhusiana na siku hiyo, huku pia akiongelea haki za watoto ambavyo hazijazingatiwa.
The ugly part is the trafficking, the exposure of children to contents and stuff that they shouldn't be seeing, the profiteering, the addiction to pornography. That's the ugly part of this. And with ignorant parents to this world so much, we've done research. People leave their phones around and the kids get on it and they're exposed to stuff. So the ugly part is the trafficking, the grooming, the addiction to pornography, even the exposure to things like gambling. There's no such thing as over 18 anymore. You know, like you might have had a club, juu ya miaka kumi na nane ruhusa kuingia. But look at this, you pick this up, and 5-year-olds, the conning, you know, where they cheat you and they rob you empty your M-Pesa, what do you call that? The gangsters, the crooks, the thieves, the fraud that's so easily accessible, fraudsters. The rights of the African child in the digital environment, when I first saw the theme, I said, oh, what, this is a funny old theme. But then when I look into it more and I did some research, there's a whole lot there that's important for the African child. And certainly their rights, even their rights are being abused from things like access, and also their rights to be a child for longer than they are now is being abused. We've got 10-year-olds in sex activities because they've just seen it. So their right to be a child.
Aliongeza kwa kusema yepi afaa kufanywa kufuma pengo hilo.
Children deserve to be left alone as children. That's their right. I have a right to be a child. I have a right to be a baby. I sleep, I shit, I eat. That's my right. And I'm good at it. They like to play. They like to learn new things. They like to have friends. Unfortunately, this world is just crushing them. And it's not just here. It's all over the world.
Vile vile, Bwana Christopher Hakusalia alikuwa na haya ya kusema kuhusu haki za watoto kuzingatiwa.
Digital environment, ile rights to education, kwa hii digital nasaidi ile mtoto, anajua vitu mingi angekuwa anajua. So mtoto pia amekuwa advanced, unapata mtoto amejua digital skills. Kuna mtoto saizi ukimpatia simu, kuna wale mtoto ya kiingia tu simu anaangalia zile vitu zinamsaidia, unapata mtoto anaingia kwa YouTube, aone vile mtu anatumia vitu za plastic, vitu za makatasi kurecycle kufanya vitu zingine.
Fahamu, kudumisha haki za watoto ni jukumu la kila mtu katika jamii. Jina langu ni Askawo Lives Ndombi.